intimates God seeks with us. A new take on the second creation story of Genesis chapter 2 verse 4 to 25. Ubale umene Yehova amafuna pa ife. Uku ndikuyamba mu mbiri ya kulenga kachiwiri mu buku la Genesis chapter 2 kuyambira ndime ya 4 kulekeza 25. Mbiri imene Yehova akutipatsa ife za chiyambi chathu zikungoonetsa za mtima wa Yehova watu ndi Atate athu ndiponso za cholinga chache pa ife. Pali ziphunzitso ziwiri zoyenerera zimene ndikufuna ndikuonetseni apa. Chiphunzitso choyamba ndichi, njira zomwe ife timaoneka mofanana ndi Atate athu mu uzimu. Yehova anayika mzimu wake mu thupi la Adamu kumupanga iye kuti akhale ndi moyo. Yehova anawuzira mpweya wa moyo mu mfuno mwake, ndipo munthu anakhala ndi moyo. Point number 2. Yehova anati, tiyeni tipange munthu mchifanizo chathu kuti aoneke ngati ife. Point number 3. Yehova anati, iye akhale ndi ulamuliro pa dziko lonse, ndipo tili ndi ulamuliro monga woyimilira iye pa ulamuliro wake wachikhalire. Point number 4. Yehova ndi wopambana wachoonadi koposa Atate athu a dziko lapansi, chifukwa Yehova anatidziwa ife asanayambe kutipanga ife mimba. Atate athu akudziko anayamba kutidziwa ife titatha kubadwa. Point number 5. Sitingathe kukhala popanda chikondi ndi kukhala ndi ubale wodziwika monganso iye sangathe. Point number 6. Timakhala ansanje mosavuta pamene sitigonjera kwa okondedwa athu. Ndiye ndi chimodzi-modzi Atate athu akumwamba amakhala ansanje pamene sitikumpatsa iye mtima wathu wonse. Point number 7. Yehova akufuna kukhala ndi ubale woyenerera ndi ife. Amafuna kumapanga zinthu pamodzi nafe. Mphunziro lachiwiri. Mmene Yehova anapangira mabanja athu ndi chimodzi-modzi mmene alili mbanja mwake. Tibwera pa point number 1. Banja la Yehova ndi Atate Mwana ndi mzimu wake oyera, ndipo amafuna kumakhala ndi ana amene adzikhala amodzi ndi iwo. Palibe malo pa mawu a Yehova amene akuonetsa za izi bwino-bwino kusiyana ndi pamene Yesu akutipempherera ife ku Yohani 17. Tiwerenga izi musimu. Point number 2. Tili ndi mabanja wokhazikika mabanja mwathu monga amene amapezeka mu utatu wawo. Point number 3. Timagwa munchikondi ndi Yesu pamene wakhala wotimvetsetsa ife, monga mmene mzimayi wachichepere amagwa mchikondi ndi mzibambo wachichepere amene amaonetsa chidwi kwa iye. Point number 4. Namwali amakhala womangirika kwa mwamuna kudzera pogonana, ndipo amakhala wolumikizana ndi mwamunayo. Poyankhula mu uzimu, timakhala wofanana pa malingaliro ndi Yesu pamene wakhala nafe pa ubwenzi ndi ife kudzera pa ubatizo wa mzimu woyera umene anautumiza. Point number 5. Mwamuna ayenera kupereka mtengo wapamwamba kuti akhale ndi kudzalika mchikondi pa mkazi wake. Monga Yesu anapereka moyenelera mphoto yapamwamba ndi kuti akhale womangiririka kwa thunthu kwa ife. Ndiye ngakhale timabwerera mbuyo malingana ndi uchimo. Point number 6. Yesu Kristu ndi mkwati wathu monga mwamuna amakhala mkwati kwa mkazi wake. Point number 7. Mbanja la Chiyuda ndi bambo yekha amene amadziwa tsiku la ukwati wa mwana wake wa mwamuna. Ndiyenso ndi Atate Yehova yekha amene amadziwa pamene ukwati wa mwana wake uchitike. Monga Yesu anati mu mbuku la Mariko 13 kuchokera ndime ya 31 kulekeza 33. Kumwamba ndi pansi zidzakhala koma mawu anga sadzatha. Koma za tsiku limeneli ndi nthawi imeneyi palibe amene adziwa. Angakhale angelo kumwamba kapena mwana komatu Atate okha ndiwo adziwa. Point number 8. Kazi amakonda kupereka ana kwa mwamuna wake. Ndiye Mkristu amene wamangirika moona kwa Yesu amafuna apereke kwa iye ana pobereka zipatso kwa iye. Point number 9. Ife makolo timakhala wosasangalala pamene ana athu sakutimvera ife. Ndiye ndi chimodzi-modzi Yehova wathu amakhala wosakondwa ndi wansanje pa chikondi chathu pamene sitikumvera iye. Tikupitilira ndi nkhani yathu. Mwina mwake palibe malo amene akukamba mwatchutchutchu za chokhumba cha Yehova wathu ndi Yesu Kristu kuti timakhala pa mbali ya ubale wa mbanja lawo. Mosiyana pamene Yesu anapemphera pemphero lake la chisembe monga kwalembedwa ku Yohani 17 kuyambira 6 kulekeza 26. Tiwalenga apa mbali ina ya izi. Ndimawapempherera iwo, sindipemphera dziko koma iwo amene munandipatsa ine, chifukwa ali pamodzi ndi ine. Ndipo onse amene ali anga alinso anu. Ndiponso anu ali anga. Ndipo ndine wokondweretsa ndi wokhutitsidwa ndi iwo. Ndiye sindilinso wa mu dziko koma iwo ali andziko pamene ndikudza kwa inu. Atate oyera muwasunge amene inu munandipatsa ine kudzera mu dzina lanu ndikuti akhale amodzi monga tili amodzi. Pamene ndinali nawo pamodzi ku dziko lapansi ndinawasunga chifukwa cha inu. Sindipempherera awa okha komanso a iwo amene adzakhulupirira ine kudzera mawu awo. Ndikuti onse akhale amodzi monga inu Atate muli kwa ine ndi ine mwa inu. Ndikuti dziko likakhulupirire kuti munandituma ine. Ndipo ulemerero womwe munandipatsa ine ndawapatsa iwo. Ndikuti akakhale amodzi monga ife tili amodzi. Ine mwa iwo ndi inu mwa ine. Ndikuti akathe kukonzeka kwa thunthu mwa ife. Ndikuti dziko likadziwe kuti munandituma. Ndipo ndawakonda iwo monga mundikonda ine. Ndiye pano titambasula mwapang'ono zakukhudzana ndi mbiri ya kulenga kwa chiwiri zimene zikukhudzana mmakhalidwe a uzimu a umunthu ndi mgwirizano ndi Yehova ndi anthu. Tikuwerenga izi monga zikuyamba mu Genesis chapter 2 ndi yake ya 4 kulekeza 9. Komanso tikapitiliza pa 15 kulekeza pa 17. Imeneyo ndiyo mibado yawo ya zakumwamba ndi dziko lapansi. Pamene zinalengedwa tsiku lomwe Yehova anapanga dziko lapansi ndi zakumwamba. ndi zomera zonse za mmunda zisanakhale mʼdziko lapansi ndiponso matherere onse a mmunda asanamere chifukwa Yehova sanavumbitsire mvula pa dziko lapansi. Ndipo panalibe munthu wakulima nthaka, koma anakwera nkhungu yakutuluka pa dziko lapansi nithira ponse pa mwamba pa nthaka. Ndipo Yehova anawumba munthu ndi dothi lapansi nawuzira mpweya wa moyo mphuno mwake, munthuyo nakhala wa moyo. Ndipo Yehova anabyala munda ku Edeni chakummawa momwemo ndipo adayika munthu adamuwumbayo. Ndipo Yehova anameretsa nthaka mitengo yonse komanso ndi yabwino kudya, ndiponso mtengo wa moyo pakati pa mundapo ndi mtengo wa kudziwitsa zabwino ndi zoyipa. Tikupitilira pa 15. Ndipo Yehova anatenga munthuyo namuyika iye mmunda wa Edeni kuti awulime nawuyang'anire. Ndipo Yehova anamuza munthuyo nati, mitengo yonse ya mmunda udyeko, koma mtengo wa kudziwitsa zabwino ndi zoyipa usadye umenewo, chifukwa tsiku lomwe udzadya umenewo udzafa ndithu. Yehova ndipo anati, sikwabwino kuti munthu akhale yekha, ndidzampangira wonthangatira iye. Mafunso woti tikambirane. Funso nambala 1. Kodi mukuzindikira kuti Yehova anawuzira mzimu wake kwa Adamu? Kodi izi zinamupanga Adamu kuoneka ngati Yehova? Funso nambala 2. Kodi palinso chamoyo china chilichonse cholengedwa chimene chinawuzilidwa ndi mzimu wa Yehova? Funso nambala 3. Kodi Yehova adampatsa Adamu ntchito mmunda wa Edeni kumene anamuyika iye? Ngati Adamu adachita mwachangu chifuniro cha Yehova kumeneko, kodi zikanapanga munda wa Edeni kukhala wokongola kwambiri? Funso nambala 4. Kodi Adamu amakwaniritsa kuyang'anira munda wa Yehova mukhale woyimirira wake wa Yehova pano pa dziko monga kazembe wake? Funso nambala 5. Yehova tu adampatsa Adamu malamulo wokhalira mmunda kuphatikiza kuti asadyeko za mtengo umodzi. Kodi Adamu akadakwaniritsa kupilira kulamulira pano pa dziko ngati sakadamvera Atate ake? Funso nambala 6. Kodi zinali zotheka kuti Yehova anayika mtengo wa kuzindikira zabwino ndi zoyipa mmundamo ndi kuti Adamu akhale ndi chisankho kukumvera Atate wake kapena osamvera iye? Ndi kuti Yehova aona chikondi cha Adamu kapena ayi ngati sanamvere? Funso nambala 7. Kodi ndi zotheka kuti Yehova amafuna chikondi chathu kwambiri pa ulemerero wake chimwemwe chake ndi kuti amayenera kutipatsa ife chisankho ndi kuti akadziwe kwathunthu ngati timukonda iye? Tikupitiliza kuwerenga Bible lathu mbuku la Genesis chapter 2 tiyambira pa 18 kulekeza 25. Yehova ndipo anati, sikwabwino kuti munthu akhale yekha, ndidzampangira wonthangatira iye. Ndipo Yehova anamuumba ndi nthaka za moyo zonse za mtengo ndi mbalame zonse za mulengalenga Ndipo anapita nazo kwa Adamu kuti aone maina omwe adzazitcha. Ndipo maina omwe onse anazitcha Adamu zamoyo zonse, omwewo ndiwo maina awo. Adamu ndipo anazitcha maina zinyama zonse, ndi mbalame zamulengalenga, ndi zamoyo zonse zantengo, koma kwa Adamu sanapezedwa wonthangatira iye. Koma Yehova anamgonetsa Adamu tulo tatikulu, ndipo anagona ndipo anatenga nthiti yake imodzi natsekapo ndi nofu pamalo pache. Ndipo nthitiyo anayichotsa Yehova mwa Adamu, anayipanga mkazi, ndipo anati, Adamu, uyu tsopano ndiye fupa la mafupa anga, ndi nofu wa nofu wanga. Ndipo adzatchedwa mkazi chifukwa anamtenga mwa mwamuna. Chifukwa chotero, mwamuna adzasiya atate wache ndi amache nadzadziphatika kwa mkazi wache, ndipo adzakhala thupi limodzi. Onse awiri ndipo anali amaliseche, mwamuna ndi mkazi wache, ndipo analibe manyazi. Mafunso ambiri woti tikambirane. Funso nambala 1. Mchifukwa ninji Yehova anazindikira kuti Adamu amafunikira womuthangatira amene adzakhala wofanana ndi iye? Kodi mwina mwake ndi chifukwa anali ngati Adamu? Yehova amafuna nzimu ngati iye, mwini monga gulu la kukonda ndi kumkondweletsanso. Fuso nambara 2. Kodi Yehova amamvetsetsa za munthu wokhala ndi mzimu wake? Komanso ndi wokhala ndi thupi la moyo kuti amafuna mgwirizano wofanizira iwo eni? Fuso nambara 3. Kodi Yehova akubweretsa tsopano zinyama kwa Adamu kuti azipatse maina? Ndikuti Yehova azilenge kukhala chimodzi-modzi molinga kumaina amene Adamu anazipatsa? Fuso nambara 4. Kodi Adamu adaziitana maina amene Yehova anawapanga kukhala wokhutitsidwa pofanizira iye? Funso nambala 5. Kodi mukuzindikira kuti Atate Yehova kulenga zinyama mofanana monga Adamu anazitchulira izo? Kodi Yehova anakhalanso nthawi ina yoti panalibe kusakhutitsidwa wofanana ndi Adamu? Funso nambala 6. Kodi mukuzindikira kuti Yehova amafuna ife kuti tikhale ndi thupi komanso pokhutitsidwa nkufanana monga iye anatilenga ife ngati ofanana mu mzimu kwa iye mwini? Kodi mukuzindikira za zolengedwa zonse zikuyenera kutenga zambiri ndipo ndi chikondi cha ubale wambiri kwa Yehova komanso kwa ife eni? Kupitiliza nkhani yathu. Satana athu mu nthawi ina anaukira pamaso pa Yehova, ndipo anapitikitsidwa kapena kuponyedwa pansi kuchokera kumwamba. Iyeyu anali mmodzi wa angelo wokongola kwambiri komanso wamphamvu kwambiri. Koma amaganiza bwanji kuti apambane mphamvu zina kuchokera kwa mmodzi yekhayo amene ndi wamphamvu yonse, Atate athu akumwamba Yehova. Satana anakhala mzimu woyipa womwe unayamba kudana ndi Yehova kwambiri, ndi kuti sangasiye olo pang'ono kulingalira zoyipitsa, kuwononga ndi kupha zolengedwa. Tiwerenga tsopano zokhudzana za izi mumbuku la Genesis chapter 3 kumene anaonekera mozimbayitsa ngati njoka. Genesis chapter 3 kuyambira pa 1 mpaka na 19. Ndipo njoka inali yakuchenjera yoposa zamoyo zonse za ntengo zimene anazipanga Yehova. Ndipo inati kwa mkaziyo, "Eya, kodi anati tu Yehova, usadye ntengo yonse ya mmundamu." Mkaziyo ndipo anati kwa njoka, "Zipatso za mitengo ya mundamu tije, koma zipatso za ntengo umene uli mkati mwa munda, Yehova anati, musadye umenewo, musakhudze umenewo, mungadzafe." Njoka ayo ndipo inati kwa mkaziyo, "Kufa simudzafai, chifukwa adziwa Yehova kuti tsiku limene mudzadya umenewo adzatseguka maso anu, ndipo mudzakhala ngati Yehova, wakudziwa zabwino ndi zoyipa." Ndipo pamene anaona mkaziyo kuti mtengo unali wabwino kudya ndi kuti unali wokoma maso, mtengo wolakalakika wakupatsa nzeru, anatenga zipatso zake nadya, napatsanso mwamuna wake amene ali naye, nadya iyenso. Ndipo anatseguka maso aonse awiri, nadziwa kuti anali amariseche. Ndipo adasoka masamba ankuyu nadzipangira matewera. Ndipo anamva mawu a Yehova ali nkuyendayenda mmunda nthawi ya madzulo. Ndipo anabisala Adamu ndi mkazi wake pamaso pa Yehova, pakuti pakati pa mitengo ya munda. Ndipo Yehova anaitana mwamunayo nati kwa iye, "Uli kuti?" Ndipo anati, "Ndinamva mawu anu mundamu, ndipo ndinaopa chifukwa ndinali wamaliseche ine, ndipo ndinabisala." Ndipo anati, "Ndani anakuuza iwe kuti uli wamaliseche? Kodi wadya za mtengo uja umene ndinakuuza iwe kuti usadye?" Ndipo anati mwamunayo, "Mkazi amene munandipatsa ine kuti akhale ndi ine, ameneyo anandipatsa ine za mtengo ndipo ndinadya." Ndipo Yehova anati kwa mkaziyo, "Chiyani chimene wachitachi?" Ndipo anati mkaziyo, "Njoka inandinyenga ine, ndipo ndinadya." Ndipo anati Yehova kwa njokayo, "Chifukwa kuti wachita ichi, wotembereredwa ndiwe, wopambana ndi zanyama zonse ndi zamoyo zonse za mtengo. Udzienda ndi pamimba pako, uzidya fumbi masiku onse a moyo wako, ndipo ndidzayika udani pakati pa iwe ndi mkaziyo, ndi pakati pa mbewu yako ndi mbewu yake. Ndipo idzalalira mutu wako, ndipo iwe udzalalira chitende chake." Kwa mkaziyo ndipo anati, "Ndidzachulukitsa kusauka kwako, ndipo tenga mimba pako, udzasauka pakubala, udzakhumba mwamuna wako, ndipo iye adzakulamulira iwe." Koma kwa Adamu ndipo anati, "Chifukwa kuti wamvera mawu a mkazi wako, nudya za mtengo umene ndinakuuza iwe kuti usadyeko, nthaka ikhale yotembereredwa chifukwa cha iwe, nkusauka udzadyako masiku onse a moyo wako. Minga ndi mitulo idzakubalira iwe, ndipo udzadya thelere la mtengo. Mthukuta la nkhope yako udzadya chakudya, kufikira kuti udzabwerera ku nthaka, chifukwa kuti mmenemo unatengedwa, chifukwa kuti ndiwe fumbi, ndi kufumbiko udzabwerera." Mafuso woti tikambirane. Fuso number 1. Nchifukwa chiyani njoka inayankhula kwa mkazi, kapena kuti imafuna kupezirapo mwayi kukwaniritsa cholinga chake kusiyana ndi kwa Adamu? Fuso number 2. Nchifukwa ninji Satana anamfusa fuso lolakwika kuti ampange iye kuti alankhule naye ndi kuti aone chidwi chake kodi? Uso nambara 3. Kodi mukuzindikira kuti Satana anapereka kwa iye yankho yooneka yabwino mwadaladala? Kodi uku sikunali kumupusitsa mkaziyo? Fuso nambara 4. Mukuzindikira kodi kuti maganizo ake akuti adye chipatso zikutengera za zilakolako zake osati mfundo zake? Mau akuti anaona chipatso kuti chinali chooneka bwino kudya chimaoneka chokongola maso. Zili kwa iye zopambana kuti akhale wanzeru. Zilakolako kapena zikhumbo zonsezi sizinali maganizo. Kodi Eva ananyengedwa ndi Satana? Adamu akanadziwa kuti sanamvera akadya chipatsocho, kodi izi ndi zoona? Fuso nambala 5. Chifukwa ninji Adamu analola Eva kuti akhale ndi nthawi yoyankhula zonsezi? Uso nambara 6. Nchifukwa ninji Adamu modziwa bwino ndi mofunitsitsa bwino sanamvere Yehova koma pokondweretsa mkazi wake kapena? Kodi amakonda mkazi wake pa nthawiyo koposa atate wake Yehova? Fuso nambara 7. Kodi mukuzindikirapo chikondi chodabwitsa cha Yehova kuti mosachedwetsa analonjeza kuti mbewu ya Eva, Yesu, adzawononga Satana ndi cholinga choti munthu akhalenso omasulidwa? Fuso nambara 8. Kodi mbewu imeneyi Yesu adzawononga bwanji ntchito za Satana? Fuso nambara 9. Kodi mukuona kuti ndi Yehova zonse zikukhudza za chikondi? Fuso nambara 10. Kodi ndizoona kuti ndi chikondi chokha chomwe chingalenge kukongola? Fuso nambara 11. Kodi chikondi sichifuna kuti wina apereke moyo wake kwa nzakeyo? Fuso nambara 12. Kodi ichi ndi chifukwa Yesu anatiuza mwachimvekere kuti tikafuna kumutsata tikuyenera kukhala wofunitsitsa kuti tikane zokhumba zathu pa moyo wathu ndi kutenga mtanda wathu? Fuso namba 13. Kodi ndinu wofunitsitsa kupereka moyo wanu kwa Yesu kuti Yesu alamulire moyo wanuwo? Tiwerenga buku la tuloyera, buku la Genesis chapter 3, yambira pa 20, kulekezera pa 24. Ndipo mwamuna anamutcha dzina mkazi wake Hava, chifukwa ndiye amache wa amoyo onse. Yehova ndipo anapangira Adamu ndi mkazi wake malaya azikopa, nawaveka iwo. Ndipo anati Yehova, taonani munthuyo akhala ngati mmodzi wa ife, wakudziwa zabwino ndi zoyipa. Ndipo tsopano kuti asatambasule dzanja lache ndi kutenga za mtengo wa moyo, ndi kudya, ndi kukhala ndi moyo nthawi zonse, Yehova anantulutsa iye munda wa Edeni, kuti alime nthaka mmene anantenga iye. Ndipo anamuingitsa munthuyo nakhazika makerubi chakummawa kwache kwa munda wa Edeni. Ndi lupanga la moto la kuzungulira ponsepo la kusunga njira ya kumtengo wa moyo. Mafuso womaliza woti tikamirane. Fuso nambala 1. Nchifukwa chani Yehova sanafune ife kuti tipitilire kukhala mpaka kale kale mu umoyo wathu woshimwawu? Fuso nambala 2. Kodi imfa ndi mwayi kwa Yehova kuti abwezeletse zonse mu moyo wathu watsopano ukubwerawu? Fuso nambala 3 lomweso ndilomaliza. Kodi sitidzaukitsidwa kuchokera ku imfa monga Yesu anaukitsidwa? Analitu modzi yekhayo amene anaukitsidwa. Zikomu Atate Yehova chifukwa chalonjezano lodabwitsa ngati ili lachiukitso. Uku ndikumaliza kwa phunziro lathu. Yehova akudalitseni chifukwa chakukhala chete ndikumvetsera mopambana. Amen.